waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Gundhigga wadahadalka labada hogaamiye ayaa waxaa ahaa dagaalka lagula jiro kooxda islaamic state oo sidoo kale loo yaqaano daacish, iyagoo maskaxda weli ku haya weeraradii u dambeeyey ee jakaarta ka dhacay asbuucii lasoo dhaafay. Barack obama iyo malcolm tumble waxay ka midaysanyihiin baahida loo qabo in la kordhiyo iskaashiga lagaga adkaanayo kooxaha xag jirka ah.
The recent attack in Jakarta that appears to have been ISIL inspired, and it's a reminder that Southeast Asia has generally
weerarkii dhowaan ka dhacay Jakarta oo u muuqday mid kooxda ISIL ay ka dambeysay waxay xasuusinaysaa koonfur bari Aasiya oo guud ahaan shaqo fiican ka qabatay la dagaalanka xag jirka, laakiin uu yahay gobol inaan si gaar ah isha ugu hayna ah oo aanu la socono.
We have to constantly lift our game in the way we engage with and tackle these extremists, particularly ISIL, but there are many others.
Si joogta ayaan dadaalkeenna u kordhinaynaa si aan wax uga qabanno xag jirkaas, gaar ahaan ISIL, laakiin waxaa jira kuwo kale oo badan. Isagoo kasoo noqday booqasho uu ku soo maray ciidanka Australia ka jooga Ciraaq iyo Afghanistan, ayuu ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull wuxuu garowsaday muhiimadda ay leedahay xiriirka adag ee u dhexeeya Maraykanka iyo Australia.
I've learned first hand from our people and yours, and indeed from the government of Iraq, from its prime minister, how Australians and Americans
were ka maqalnay dadkeena iyo kuwiinaba iyo runtii dawladda Iraq sida Mareykanka iyo Australianku u wada shaqeeyaan sida ay uga taageereen ciidanka Iraq inay dib ula wareegaan magaalada Ramadi. Madaxweyne Obama ayaa fursadan uga faa'iideystay inuu tilmaamo in Australia tahay dalka labaad ee ciidanka ugu badan ugu tabarucay dagaalka lagula jiro kooxda Islamic State, wuxuuna aamanay sida ay Australia uga go'an tahay inay dagaalamaan, laakiin wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dadaal dheer aada la muujiyo si looga hortago xag jirka dagaalka wada ee uu kala mid dhigay kansarka.
How we can continue to focus on what we call the parent tumor of ISIL in Iraq and Syria.
Sidee ayaan u sii wadi karnaa inaan diiradda saarno waxa aan ugu yeerno caabuqa ama cudurka kansarka ee ISIL ee Iraq iyo Suuriya, iyo hawsha muhiimka ee nahortaal si aan uga hortagno xag jirka dagaalka wada. Wadahadalka ayaa kadib u wareegay dhinaca dhaqaalaha, iyadoo ay soo shaabacday in kobaca dhaqaalaha ee China ee sanadkii 2015 uu ahaa kii ugu yaraa muddo 25 sano. Hase yeeshee, labada hogaamiye ayaa wadahadalka niyad wanaag xagga dhaqaalaha ka muujiyey. Isagoo ka hadlaya China, ayuu Mr. Tumble fariin
My point about China simply is this. Yes, you are seeing an adjustment. These adjustments are never as smooth as you would like, but overwhelmingly this is a change that had
fikradayda China ku aadan waa mid sahlan. Waxaad arkaysan waa dhaqaalaha China oo isbedelaya, isbedelna weligiis ma noqdo mid sida la rabo u dhaca, laakiin waa isbedel ay tahay inuu dhaco. Isbedelkan dib u dhac ayaa lagu sameeyay go'aanno siyaasadeed awgeed. Marka isbedelkan dhacaya, waxaan hubaa inuu u fiican yahay China iyo adduunka intiisa kalaba. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale maanay heshiiskii ganacsiga ee dhowaan la saxiixay ee loo bixiyey Trans-Pacific Partnership ama TPP. Heshiis goboleedkan dhexmaray 12 dal waa mid muran ka dhaliyay Mareykanka gudihiisa, waxayna u badan tahay inuusan Koongareesku ansixin ka hor doorashada madaxweyne ee Noofeembar tan la qabanayo. Mr. Tumble ayaa rugta ganacsiga Mareykanka u sheegay inuu ku boorinayo madaxda Koongareeska inay taageeraan heshiiskan.
The TPP is much more than a trade deal. The prosperity of the world, the security of the world, has been founded on the peace and order.
Heshiiskan TPP waa mid ka weyn heshiis ganacsi. Barwaaqada iyo ammaanka adduunka wuxuu ku salaysan yahay nabadda iyo xasiloonida gobolka Asia Pacific, oo uu keenay ballanqaadeen Mareykanka iyo saaxiibadiisa gobolka oo ay Australia ku jirto.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/xariijin soomaali.